Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alal bare jetti lewru juillet hitande 2015 sappo e jeego yande ɗaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e nder maison de la presse Bamako. Jottinono ɗo kabaruji ɗo yo Oumar Waygalo Mohamed Ouattara woni to ɓoggi jamɗe to on compétitif wiide ɓe kolliti wiide hono wakkati joni o ko waddu Houssaine yonki muɗum har baale saha leydi meɗen ndi ɗum wawi waddude ɓalalle jaddikoɓe gomɓe le saha leydi meɗen ndi no armé France o hollitiri wiide kanko waddu Houssaine o dohollita wiide on wonduno ɗum wonono yimɓele cuutuɓe ɗum wonon journaliste en France ɗiɗo to kidal to so karbi yonki mabɓe hitande 2013 kanko waddu Houssaine wakkande o helanno kaso mawɗo Bamako ɗo le lewru juin hitande 2014 ley hen hollitan wiide o warino ɗum wonon tiɗo o kaso goto toon wakkati joni o dentegal baale hono yimɓe tiɗoɓe kaso ɓe wala fo koɓe kalli hen kaɓe kollitiwide hono aadiɗi laamu o aadiɗi yettinayyiɗi sukaɓe ɗum wona jibinaɓe le saha leydi meɗen ndi wakkati nde tiɗallaji ɗi gonnotonde hollitawede wakkati mum ɗe hewɓe mabɓe keɓay ɗum won talki jibinirɗi wakkati joni o hollitawede hewɓe mabɓe keɓama winde nde toon ɗum won talki jibinirɗi gabɓe oɗo golle walde humnide hono haqqeji rewɓe le leydi ndi ɓe kollitiwide du sa ƴeewi sukaɓe ujunaji ujunaji keɓe windede toon lewru ramadan ndu hono no worrinoɓe kollitiwde sa ƴeewi golleji goɗɗi kasen antoɗi jaran caggal goɗɗi ɗi du jara yeeso hono ɗum won caggiji ɗeɓe cañata wakkati joni oɗe ɓe ɓiɗɗi aɗo cakkiji goɗɗana cottele hen fa uynaji jetti sakiraɓe ɗum wonno kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade le heure uji seeɗa ko ɗum woni armé Mali o holliti wiide kanko waddu Houssaine yonki makko harbama ko caggal muɗum nde hoorejo armé France holliti wiide yo ɗum gonga jaati kanko waddu Houssaine o kanko suutuno ɗum wonono France ki noddirteɗo Serge Lazara Vicco wakkati nde on yoppititte nde du on wakkati kanko waddu Houssaine o yoppita wiyamadu yo neɗɗo mawɗo ɗum won le guɓal Al Qaida ngal ɓe noddirta ɗum woni katiba gotal ana wonno to ngal duɓe kolliti wiide hoorejo muɗum yo kaawi ko jaati an noddire Sidane Ag Hita o du hollitan wiide kanko hoore makko koyɗe makko ana wonduno e ɗum wonono France ɓe cuutanoɓe hono tokkidal to noddirteɗo Claude Verlon kañi Gislen Dippon ɓe mbarama ɗum woni tokkidal toon wori Ousmane Dikko
Ali Agu Wadou Sen laatiɗo sababu nanggude Serge Lazarovic hitande 2011 yoppanoma kasu lewru décembre ƴaɓɓinono ɗu kañum e jiyadinkoɓe woɓɓe dow yamirore laamu Mali le wattudeɓe e neɗɗo France keƴaɗo haala l'armé France wi o golle gaɗɗo ala nde waran bonnude dabare ngal guɓal katibangal akmi torrandu guɓe torroje ley sahelde oɗo golle jokki e hono mum gannoɗo lewru me ƴaɓɓinondu ndu l'armé France holliti saabi ke torroɓe ɓe ɗo hooreɓe ɗiɗon Alqaida o Maghreb islami kañum e Amsardin le sahal Mali tawano e le mabɓe Amadou Ag Hamma noddirteɗo Abdoul Krim le Touareg gonnoɗo e dabare war hoore yeɗoɓe kabaruji ɗiɗon leydi France Gislain Dupin kañum e Claude Verlon hitande 2013 kidaltu lewru décembre ƴaɓɓindu ndudu hoorejo guɓal jeyadinkoɓe Almourabitoun kanko Ahmed El Telemsi heddike e ley walde l'armé France le région Gao
wakkati joni oɓe kolliti ɗum woni wiide kanko waddu Houssaine wakkati ndo helawno kaso mawɗo Bamako ɗo nde le lewru juin hitande 2014 o wari to ɗum wono tiɗo kaso goto noddirteɗo kola sofara le hendu hollitawe ɗum wono kamɓe dentegal baale tiɗoɓe kasuŋaji ɗo Bamako ɗo ɓe wala fo koɓe kaali le mayde waddu Houssaine nde kaɓe kolliti wiide ɗum wono aadiji kewɗi ɗi laamu o aadino wiide ana ɓeydanno ɗum wonono kibaru bawɗe mabɓe ɗiɗo aadiji jottinaka fa hande kanko noddirteɗo Abdoulaye Fofana yo goto e hooreɓe tiɗoɓe kasu ɗo Bamako ɗo keɗe ko Barky Cissé faccintini en dow hen
menen walde kumaninde haybugol kasoŋaji ɗi min mbawa weltade e ley mayde ɓi adama ka meɗen mbawi wiide tan Allah sari hakkunde amen e ley banggal ɓeydude bawɗe amen ley golleji amen ɗi kawral waɗino hakkunde amen e gouvernement o ɓe kolliti wiide ɓe garan ɓe faabo men e ley golleji amen ɗi e ley majjum golleji ɗi juɓɓaki no yirrani e ley komin kaani faabirede ko mbiɗen kaanno hokkede kaaki gollirɗi e ley wattu lebbi tati yaade lebbi jeegon ka fa hande wala ko waɗa ndenno e ley banggal faabade gollidiɗo amen mbiyeteɗo Hammadou Kola Sofara o gonga anniyaji ɓamama ka kabar o ana wondi e taaɗinede wala fuu ko bilti e ley majjum
sakiraɓe oɗo mbawi neltirde miijojo mawɗo hello amen bembal ande ngal min noddirta phase facebook ngal ɓe kollitiwi ɗum onon sukaɓe jippinaɓe le saha leydi meɗen ndi ley laamu gawo kañum e Tumbuto wakkati nde tiɗallaji ɗi gonnotoon nde sa ƴeewi hewɓe mabɓe galan toon talki jibinirɗe wakkati joni ɓe kollitiwide hewɓe ɓeɗo sukaɓe du keɓama mbindama le ɗiɗo talki kanko noddirteɗo madame Seyna Issa Mayga o yo hoorejo APDF to gawo to keɗe ko Barky Cissé faccintini en dow hen
min ɓami sukaɓe jokalɓe gaɗi horgol ngol le addadu balɗe sappo caggal horgol ngol nden min ƴeewi sukaɓe ɓe gala talki jibinirɗi ɓen woni sukaɓe ndimaɓe le wattu basiji ɗi ndenno hande ƴeewi ɗo gawɗo sukaɓe ɓe gala talki eɓe kewi fa ɗum yawti kaddi e ley majjum min paami wiide golleji ɗi men gaɗi ɗi iɗi fanɗi fa sanne e ley kabaru o saabi so a ƴeewi alkadara sukaɓe ɓe gala talki ɓe ko heewi ana heddi e golleji ɗi
so ɓamini fa lewru korka ndu lefol tato ɓe golnu ngol ɓami fa naati ley nokkoɓe kolliti wiide juldeji kewɗi ana gaɗa e ley misideji ɗi wono juldeji juɗɗi ley hedduɓe kolliti wiide so ɓami fa ɓi adama ñaguiki allah ne hasindini e lanɗo ko lanɗo yafinana ɗum golleji muɗum ɓe kolliti wiide ɗeɗo julɗe yewo mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam kañum yira ana waɗa ɗeɗo juldeji kanko ɗum won noddirteɗo mouhammadou di ko hoorejo conseil islamique ɗo bamo ko ɗo keɗe ko haali dow hen ko
onno julde ko watte ley jammaji taccitiɗi ɗi ko woni hen moƴƴere mum nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum golliɗe daarde alislami du fu so accorde fu juula julɗe ɗe e nafilaji ɗi baraji mum ana heewi ana battina ɓi adama lamɗo subahanahu wa taala ɗum woni jomiraɗo so neɗɗo wawi waɗa ɗum ana farilla hono wona waaji sana waɗ jonno ana yiiɗa gaɗa ɗum saabi ana battina jomiraɗo o sa waɗi nafa ana hen ana miile du so allah jaɓi inchallah ley hen leylatul qadri o tawete neɗɗo fu tawa ɗo jomum ana dari ana darde lamɗo yaafa ana heewi ko lamɗo subahanahu wa taala hawrina jomum e sawaba o ɗum woni ko ɗum warate koyo
fa nden keddoto e lewru ramadan ndu ɓe kolliti wiide sa ƴeewi wakkati jooni o golleji kewɗi ana gondi e waylitade ɗo bomo ko ɗo ɗum woni hono ko jama o weyɗidirta ley nokku o ko wakkati jooni o jama o kewɓe mbaylitike ɗum hono caggi cañeteɗe ley hen ɓe gattata kullantereje kewɗe soɓe jaaɓe kokka e hono neɗɗo ɓattiɓe ɓe mbidu sa ƴeewi ɗeɗo cakkiji ɗum waɗa hono so golleji kewɗi ɓangga ley nokku o so lewru ramadan ndu dariki kanko noddirteɗo ɗum hono surgata sénégal yo gollo nokku noddirteɗo africa business gueɗe ko barki sise faccintini hen dow hen
non lewru ramadan ndu waɗirta golleji fuu noon ndu majjinirta golleji yogaji ɗum yogaɓe golleji muɗum en ɓeyɗo toon wonɓe gollata e ley mayru fey ka mbiɗa miila gollirɗe kewɗe ɗe gala e jehel laamu o keɓani ɗum dabare e on wakkati ɓe cultinta golloɓe mabɓe won gollirɗe goɗɗe ley lewru korka ndu ana ɓeyda golleji ka sa ƴeewi ɗi golleji ɗi gana golleji ɓoyoji misalu minen golle amen o yo sañude caguije min gatta hen kullentereje yimɓe ana horsin ɗum fa sanne ka ɗi golleji e ley wattu korkaka tan ɗi kaɗata so on wattu ƴaɓɓika tan yimɓele golloɓe ɗum ɓe gartan gala golle saabi e ley wattu korka o caggiji ɗe yimɓe ana horsini ɗe fa sanne
à une personne
ko foti milliard uji temedde nayyi ɓe kollitiwi ɗum anni wattede e ɗum woni hono barasi goto barasi moɓe noddirta barasi fomile e leydi meɗi ndi oɗo barasi ɓe kollitiwi ɗum wara nafude kulle kewɗe ley nokko ɗum hono yaade courant ngaji kibaru o yawareji kañe ko nandi e muɗum ley hendu ɓe mbi ɗum waɗa hono so mayoji ɗi hono koɗi ɓeɓata wakkati fourko ɗum wa ɗum sakke ley hen noon ɓe kollitiri wiide kayye kanko noddirteɗo jiblira mayga o yo hoorejo walde humminiɗe hono kibaru golleji dow mayo niger ngo keɗe ko ousmane di ko faccintini hen dow hen
embarage structurant
yo ɗum barasi mo nafakaji kewɗi gonowo dow mayorane o ngo heedi hirnague muɗum yo ɗum barasi bawɗo sagginde ko ɓuuri milliard ji sappo métre coupe ndiyam fay wattu ceeɗu mayo ngo ɓeɓata ndiyam nafa ko heewi fa yetto heedi wuddu mayo ngo de office yo yawde hunde ko kabaru adadu jawdi gaɗetedi hen ndi saabe min tilaki jaate muɗum ɓeydoto hen andal kutte hawalu barasi o fa warde ene jaate ndiyam ɗan ɗu jogorte ley wuddu mayo ngo ɗe jaate fuu woni komin keɓata adadu andude jawdi muɗum ka ƴiɗa joni haala milliard ji temedde nayyi sefa haalama
100 milliards du franc CFA
Union européenne et gouvernement royaume uni e leydi suede goni paabatoɓe studio tamani
sakiraɓe ƴeweloɗo ni ley réseau ngaji ɗiɓe kolliti wid tosiga so to ko yata yimɓele capanɗe nayyo hono baale haalanani hen kañe gondi fammine tofaɓe ƴeeyal hono ɓe darinirto kibaru jaam e deƴere ley nokku o ley henduɓe kolliti wid ko woni fandangal ɗo kawrital faɓe pammina hono jama o ko woni haqqeji mum ɗum ley laamu hoɗo ɗum enka ɗo laamuɗo diina ka welima fuu ɗo mbawɗa wadde gabɓe oɗo golle ɗum on leydi noddirtedi autriche jaggal muɗe e gardan faɗo mottiɗoɓe kolliti wiide beete hande ɓe kolliti hono jandeji mabɓe ɗiɓe gaɗi ton koɓe gondi ekkintinde hono mawɓe ɓe gana janggoɓe fa yetto hono sukaɓe joppuɓe jande ɓe ley ngal ɗo kawrital ɓe kolliti wiide landi miɗum ɗum wonana ka golloɓe jande ley yire ley leydi meɗe ndi kañe gaɗi ngal ɗo kawrital ley hinduɓe kolliti wiide ɓe paabi kono sukaɓe kewɓe joppuɓe toon l'école fa yettoyo hono mawɓe ɓe janggayi caggal muɗe e gardan faɗo kulikoroɗoɓe kolliti wiide wakkati joni o ɗum woni hono en ka kammuji ko hani toɓɓude ton koɓe mbi ko toɓi toon ɗum woni ɓande lewru juin ndu arande muɗum fa yettoyo capantati lewru juin ndu hitande 2015 ɓe mbi millimétre ngaji kammu ko toɓi toon ko sa ƴeewi ɗum yaa faa e ɗum woni en ka ɓuynayi capanɗe nayyi e jeenayyi kammuɓe kolliti wiide ɗum toɓi toon ɗum woni le lewru juin ndu ɗiɗo kabaruji ɓe kokki ɗum beete hande to kulikoroto dow henduɓe kolliti wiide sa ƴeewi hitande hikka nde jaati kammu ɓuuri toɓɓuto sowona cercle ngaji tati banamba kañe joyla ekkita ley hendu sakiraɓe ɗoka fatte nyalom hande do kabaruji meddi ka fa hande kedde hedado e seeda on garan famde yewtereji di.